Small God. Wow.
Can you come here? Hard.
Se munye bia mumbwano, se bwano amunswano. Yen soja ningumamu, hitina ye debano. Se munye bia mumbwano. Yen mahanye kusu, ahaye kusu. Yen mahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Yen mahanye kusu, ahaye kusu.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lan kiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Huzi hakuna mtu kupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyang'au, tunangoja uzime tukusike bado ukiwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama ukifuata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fresa natumia mimi, cha ajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts na sichanje na tumbukiza. Wanda sika guvu za giza na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Kusha give me the kusha man who deal and I the bomb it. Go around and tell them one by one say we are coming. Where we come from we don't give up, so we ain't gonna stop allow our life. One man so me change gang that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play who, whether we no shine man for deal. See a shishia nobody can stop me light. Not so great to which I cry a bit chem. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all. Now you're fine, come let's hit the whole place. Now kumo kumo
Jesus Christ. Now what to you man go kushia kipata so case. Ato kibatika kutuona wote tumeponda na pamba nye pace. Haujui chuchote kusu hasu zangu na kikana jijaza guess. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pace nye pace. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chuchote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Quake cool flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema